5 to the 2 5 4 to the 2 2 5.
Love, love, love you forever.
A's love, B's love, C's love, so it's all the above.
Kuna watu when you meet, you know. That is what I felt when you told me me na kupenda. Miaka zimeenda enda, oh. Change who I am, made me believe that with love we can achieve. Baby, can I love, love, love you forever?
Forever, baby.
Can I do it up, oh baby, one or two, one or together?
Yes.
You look so fly, fly, fly. Umeni teka,
umeni teka, mami.
Umeni mapenzi ya kulevya, nimekuwa teja,
nimekuwa teja. Yeah. Mami penzi la wakika, mbona watajuta? Mami acha pupa, nini wanataka? Chochote watapata, baby ndo wa shaka. Nite super dupa, mbona watajuta? Kwa penzi lako nimefika na hapa kwa Mungu. Naisi Mungu kakuleta kwa ya maisha yangu. Sino Spoon Town, zagu low key. Nisha kuvisha crown, it's gon' be what's gon' be. Mapenzi yetu yako moto kweli pande easy. Haters wako chali kwetu washa frizzy. Wendo King K, mama nite easy. Wasijifanya na tujo, they better take it easy.
When I look in your eyes, I can see there is love. When I think about us, I can't help but to smile. You have changed who I am, made me believe that with love we can achieve. Baby, can I love, love, love you forever? Nakila to an apple, baby, one or two, one or together. You look so fly, fly, fly. Umeni teka, umeni papenzi ya kulevya, nimekuwa teja.
Sema kupeleke peleke wapi, my baby, ufurai. Shopping 2020 wapi, my baby, ama Dubai. Upepo mzuri visiwani, bebe, Bahamas ni mishai. Aumbea kule itezi, bebe, washuka wa sabai.
Baby, can I love, love, love you forever?
Forever, baby.
Now kila to an apple, baby, one or two, one or together.
Yes.
You look so fly, fly, fly. Umeni teka,
umeni teka, mami.
Umeni papa.